kwano vigira ngo kuvugira n'amazo bwira mukanya ko tujye gutangira ngo byose kinyarwanda aho tugiye kuganira nyine tugiye gukomeza kuzamuka ya ngazi yacu igana kubwiyunge nyakuri ubushize muzo ko twatangiye kuganira ku buryo abantu babona amoko n'uburyo bayibonamo n'uburyo bumva yagombye kubana kandi twabonye ko hari abantu bafite ibitekerezo bitandukanye uyu munsi rero tubonye tuzamuka tujye ko twateye indi ntambwe nanone intambwe yo yerekeranye n'uburyo noneho abahanga babona ikibazo cy'amoko iwacu iyo mvuze abahanga ndavuga abashakashatsi cyangwa se nanjye mpamvu abiyitaho abashakashatsi cyangwa se n'abashakashatsi tugasubira kubasuzugura kugira ngo turebe ukuntu bakibona turebe ndetse cyane cyane tunarebe uburyo ahubwo iyo urebye nabi udatekereje neza waza gusanga abo bahanga ahubwo bagiye kuzarinda ibibazo bimwe byo kujya dufite imbere ubwo usanga ahubwo bagira ngo bagaragaze rwose nako cyagera hano ubwangandi bw'abahanga byerekeye amateka ibyo utamateka usanga bagerageza ahubwo gusa nk'aho bagiye guhindura ibintu ugasanga bagiye gutuma ahubwo amateka bagiye kutuzanira kandi koko abantu bose barimo kubemera ko ari abahanga ubwo amateka bagiye kutuzanira ahubwo ni amateka agiye gutuma ibyo twamutuma ubushize by'uko ya moko twebwe ya politike cyangwa se mugenzi wacu witwa Aloyizi Musomesha yita ya politike ku mbyuko ya moko noneho baba bagiye kugaragaza noneho ko abanyapolitike bayakoresha bagira ngo nyine bihari izina ry'igihugu ku mbyuko ntabwo baba bafite ukuri noneho ugasanga ari kibazo kiba gikomeye cyane rero ahubwo noneho iyo noneho n'abanyabahanga cyangwa se utabahanga byarekera mu mateka bagiye gukoresha ya mateka kugira ngo bayakangurira wenda niko babyumva mu mitwe yabo ariko ugasanga bagiye gukoresha ubuhanga bazi ubuhanga bafite bagiye kubukoresha kugira ngo bateze imbere cyangwa se bashyigikire icyo umuntu yakwita icyo mugenzi wawe umwe mu bantu bakurikira ibyo umuntu bavuga ko amateka yo mu Rwanda asa nk'aho ari ikintu cyitwa cya ideoloji ya politiki mu by'ukuri aho usanga nyine bo twatangiriye by'amateka y'u Rwanda ya hafi ushobora kwibuka usanga ari abahutu bagenda bitwaza ubwoko bwabo kugira ngo bari uko mu by'ukuri biko biri ibyiza by'igihugu abatutsi nabo ni uko bafite abatutsi cyangwa se abiyumva ko ari abatutsi ko n'uburenganzira bwabo buri muntu afite kwiyumva uko n'uburenganzira bwa buri muntu ko afite kwiyumva uko yishwe ashaka niba rwose bumva ko uri umututsi ugasanga noneho bashaka kugira ngo nyine bagaragaze ko bafite ibyo twakwita uburenganzira cyangwa se ubuhuru bwo kugira ngo babe bakwikubira ibyiza by'igihugu kubera ko nyine ari abatutsi kubera ko ngo nk'umutsi urebera hamwe abantu babiri abanyamateka babiri bizwi tutagumye no kubatindaho cyane gutorera cyane cyane ibitekerezo reka rero ku mazi nzane abatumirwa banjye dusanzwe nyine dusangira runo rugendo iyo yo kuzamuka ino ngazi y'ubwiyunge nyakuri reka ndetse ndahera kure ngaruka hafi ndahera hakurya iriya mu Rwanda rwo muri Canada aho turi kumwe na mugenzi wacu Francois umunyabagisha munamenyereye hano muzi ko twakoze ibiganiro byinshi cyane by'iki gitabo cye kandi Francois umunyabagisha hakurya iriya mu Rwanda rwo muri Canada muraho mwiriwe
mukomere se bahine we mukomere nawe sinusitika nawe mbona yuko gusohoza mukomere
mukomere urabivuze rwose kumwe na Venuste nawe uraho wiriwe twisagusuhuje rwose twabyumvise rwose bana Venuste nawe wiriwe neza uba uri hafi ntabwo uri kure cyane wiriwe neza
nawe ndabasuhuje mwese mukomere
narivuze mukanya nanegereje umutumirwa wacu wundi uri muri Afurika ariko ambwiye mukanya ko ibikarito bikimuremereye ntagashoboye kuboneka muri kano kanya ndabwo turabatse tuganire kuri iyi ngingo turebeho uyu munsi turagira ngo turebere hamwe mu byo tugiye kuri mwanya niba ari uko hari mukanya nari ibiganiro mu gifaransa akandero y'igifaransa ikunda yanze mu mutwe muri iyo minsi rwose ivuga iti les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, tandis que les petits esprits parlent des gens. Ni ukuvuga ngo iki kuvuga ko abantu bamurikiwe cyane rwose abantu babona bareba ibintu hejuru bareba kure cyane kurusha abandi cyangwa namurafasha kugira ngo tugere mu kinyarwanda ko nzi ko mu kinyarwanda mugihugu cyo cyaje kundusha bamwe eko abantu bareba kuri abantu bahumukiwe bahumukiye kuza abandi bo bita cyane cyane kubitekerezo n'ibyo babishikaje ibitekerezo babiri nyuma y'ibintu bagakujya guturikira umuntu nawe rero abafite itekerezo nyine cyiza hagati abona ibintu hagati bo bakita ku bintu byabaye noneho abari ibyo hasi rero bakita ku bantu biravuga iki urugero nawe tugiye kora ubu ndahiro muri kano kanya ni ukuvuga ngo umuntu mu by'ukuri kugira ngo amurikire abandi agomba kureba kureba igitekerezo d'abord ntiyite ku byabaye ntago abyitaho ahubwo ni muherana urugero niba bavuze bati tuzazi igikome cyane turamuvuga mukaya mu gifaransa ikintu cyitwa jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 les esprits ziri superiori nyine rezo les esprits les grands esprits bo bareba ese niki cyatumye koko cyatumye cyaje mu mitwe y'abantu kigatuma umuntu afata umuhoro akajya gutema mugenzi we baturanye akamwica abana banahanye n'inka abana asange ari umuntu ufitiye rwose ikintu cyatumye yirinda uburyo mu mitwe y'abantu yigiki les grands esprits bari ibyo ngibyo naho rero les esprits moyezo zikajya gutangira kuvuga rezo evenoma yewe mu bicarakana byagenze gute abantu barapfuye byagenze gute gute byana byatiyeni byatiye bagasinda aho ngaho ngo zengu byabaye mu cyana kane naho rero lepteze sprim nkora nyine bareba hafi cyane badabadasida bo bareba abantu turekana kuriya niwe wishakana abatutsi no bishaka abatutsi no bishaka abahutu abahutu no bishaka abatutsi gusa ugasanga ntabwo ibyo bintu ari ukureba abantu ari ukureba ibyabaye yego rero ugomba kumenyekana kuko ukamenya ninde wishe nde ninde wakoze ikosa ninde wagiye ute ibyo ni ibintu uko bigomugeraho ariko ugomba kuzamuka ukareba ibintu byabaye mu cyane na kane mu Rwanda rwacu ni amahano rwose kuko bareba kubyagenda ariko cyane cyane ukajya kureba ikibitera ibyaho undi wavuze ati aho kwita gitera iki kiri mutera kuko uramutse wishe gitera haza abagitera abandi igihumbi utavanyeho ikiri mutera the grand esprit bo bareba igiteri ibintu ntabwo bareba igitera bara sinzi bavuga neza rwose nzi bavandimwe reka mbere kuri faransa byabagezaje numve iyo ntara y'igifaransa nzi igifaransa cyo gukiza byose urakibwiriza rwose neza urakizi umfashe na vino tuyongera kunganira twumve nabivuze neza ubundi utangire tuganire
yego iyo ntara ni nziza cyane ni igitekerezo cyiza abavandimwe urabona ni igitekerezo cyiza unasobanuye neza ariko buriya mu bintu byo habisubiwemo ubwo wenda nko mu magambo yanjye uko na abantu bamwe abakuze abashakanguye bashoboye kumva ibyo kubyumva icyo gitekerezo gisobanura ukuntu abantu umuntu ko umuntu bimwe bavuga ngo Imana yafashe ibumba yihuhamo gutya ariko abahanga bashoboye gukurikirana bari kandi ibintu bigaragara batwereka ko umuntu yatangiye akigera ku isi yatangiye mbese ari nk'akanyamaswa noneho bo bamwitaga Homo erectus arimo arahaguruka aho kugenda ku maguru ane agenda ku maguru amwe ariko akagenda ari umuntu nyine ubwo urumva nyine ko abaye umuntu ariko noneho aza kuza gutera indi ntambwe ageraho atangira kujya gukora ibikoresho akenera mu guhiga noneho urumva rero ko kuba akoze igikoresho iyo nyevenoma agakora igikoresho cyo kujya guhiga akajya guhiga akica inyamaswa akaza akarya iyo nyevenoma urumva rero amaso yaho ahari yavuye kuri wa muntu uhagurutse ugenda ku maguru wa muntu gusa wabaye umuntu wavuye mu bunyamaswa ariko ikiri nk'akanyamaswa mu cy'ukuri noneho ageze ahantu noneho akora ibintu ibintu akoze rero numva atambuye izi ntera noneho nyuma yaho ava ku uwo nguwo uwo bamwitaga ngo Homo faber umuntu ukora ibintu ibikoresho akenera noneho aza kugera rero ko noneho ku muntu utekereza uwo bise Homo sapiens umuntu utekereza niho rero noneho urumva ko wa muntu avuye gukora ibintu nta kirebera ibintu ahubwo noneho anatekereza akanatekereza uburyo akanatekereza kuri cya bindi bimutera cya kindi kimutera kera gukora icyo gikoresho agatekereza cyakuri cyake n'iki mutera kujya guhiga inyama je agatekereza kuba yashobora ku buryo bwo kugira ngo abeho neza n'abandi babeho neza numva rero ako nari ndashyizemo kugira ngo ataza kujya ukeka yuko kuba abantu bafite ibitekerezo ko ibitekerezo ko niba bareba ibitekerezo batanareba n'umuntu ibitekerezo kimwe na za ibintu byose biba bigenda bikuza ku muntu aho kugira ngo ugere ku mibereho myiza y'umuntu
ubundi twari kugira ngo gusa nterure ikiganiro cy'uyu munsi kugira ngo twumvikane aho turimo tugenda tukerekeza sinzi niba Bwana Venuste hari ikindi yakongeraho hanyuma dutangira ingingo y'uyu munsi noneho kuri urwo vrai
murakoze cyane ukuntu utangira ikiganiro kiratwereka ko tugiye kujya mu bitekerezo kurusha uko tujya kuri za evenement kurusha uko tujya kuri twa bitekerezo dutoya kureba abantu na za evenement gusa niba ugiye ku gitekerezo turebe igitera abantu kwitwara uko bitwara igitera ikidutera mbese gutekereza ukundi kuntu ibintu tubona bya buri munsi ariko cyane cyane inyuma yabyo hari inyuma y'ibyo bintu dukora tuba twabitewe n'iki bityo iyo washyize ibintu hejuru aho ngaho bituma unasubiza ibibazo byinshi biri munsi y'icyo ngicyo cyakubwiye igitekerezo cya mbere cyo hejuru ubu rero ukuntu mwari mumaze kubisobanura byari bihagije rwose reka tugende
reka tugendere tujyana hano ku byerekeranye nyine hanze turi nyine imibanire y'abanyarwanda uko uruhare rwa Rwanda rwa Gasabo kuko ruvuga bahanga rwa Kanyarwanda bahanga rw'abanyarwanda mu byitwa mushaka ku ruhare rwa Rwanda rwacu igihugu cyacu uko abanyarwanda bagomba kurubana mu byagaragaye ko amateka yacu uko twagiye turubanamo ko byagiye amateka yagiye arangwa n'ubusa nk'aho abantu bahangana abantu barwana abantu batumvikana cyane cyane tujyane tuyiganisha byerekeye kurwanira ubutegetsi kubera ko icya mbere cyo tuzi neza ko muri Afurika muri rusange cyane cyane mu Rwanda wera tuvuga twibanda cyane mu by'ukuri gutegeka kandi gusanga ariyo kintu tuzi ko aricyo kintu gishobora gutuma kwizera kuzabaho neza niyo twarebye muri kino Afurika ni ukanya nk'urebye abategetsi bari mu Rwanda ukareba imishahara yabo mfate nk'urugero ukareba imishahara yabo ukareba ibindi bintu byiza bijyana n'uwo mwanya baba bafite kuva kuri perezida wa repubulika kuza ukaza niwe wagera kuri ba meya yewe n'amamudugu wenda basa nk'aho badafite imishahara isanzwe yemewe ariko iyo bakwise ngo ni umuyobozi ikintu cyitwa icyubahiro kijyana niwo mushahara ufite nk'abantu bandi ubona abandi bavutse umutekano bagire gute nta mushahara babona kuko wakwita umuyobozi wawumva ngo wazamutse warusha waruta abandi ku buryo ari ikintu cyitwa ubuyobozi ubutegetsi ni ikintu abanyarwanda barwanira bakora uko bashoboye kose bikagira n'aho barimburana bagira ngo nyine bamwe bategeka abandi cyo ni ikintu gikomeye noneho rero iyo rero mu kubigeraho rero ngenda ivuze usanga inzira bakunze kunyuramo rwose n'igihe rwose nk'ino myaka ijana turangije iyo mateka y'u Rwanda usanga inzira zaragiye ziba kurwana no kwicana kurimbura umuntu wowe umbe wacya kuza kugutera ku butegetsi ukamukuraho ukamwica ukamurangiza hanyuma ugaza kuza kugutegeka ukagutegeka wenyine cyangwa se ugasanga ukoresha ikintu cyitwa ikintu cy'igitugu cy'imbaraga kumukuraho ku mbaraga ntabwo iwacu turagira ahantu twumva ko tugomba kujya ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi binyuze mu nzira y'amahoro ntabwo biratugeramo ariko yari kure gusa rero kugira ngo bigerweho rero nongere ngo ngarure ngere ku ngingo iyo urebye usanga twakunze kugurana hano muri bino biganiro tuvuga ko bamwe babona ko ntabwo ni abahutu bakabona abandi ni abatutsi bakabyibonamo ariko noneho rero iyo uzamuye tugasanga rero ugiye kubaza abo twakwita impuguke mu mateka cyangwa ababyita abanditsi ibitabo abakoze ubushakashatsi muri iyo ngingo urwo rwego bagira ngo bagere nyine kugira ngo buri kintu cyose bagisobanukirwe babyitwaramo bate mu by'ukuri usanga njye abo namaze kubona ni umwe ubona agaragaza uruhande rw'abatutsi undi agaragaza uruhande rw'abantu b'abahutu njye umwe kintu cyose banasomye iyo urebye usanga umwe akora uko ashoboye kose ku buryo agerageza gusobanura impamvu we yumva abatutsi bari bakwiye kuba ari bajya ku butegetsi ariko akabikora ku buryo bwa gihanga ku buryo yarimo gusobanura ibintu bye nibwo barimo navuga murashi abona ku ruhande rumwe ahera ku bintu bimeze nka mite byandiri by'ibitego ni umugani uko nyine abantu baje mu Rwanda agashaka kwerekana ko abantu baturuka kwa mututsi rero nyine baturuka kwa kanyarwanda mu by'ukuri ko abanyarwanda bonyine kandi bafite inkomoko kandi bafite bashobora kubaho gusa kandi bo mbega basa nkaho bemerewe kuba bamukira gihugu wenda ndimo ndarizimana muri karikatura ariko iyo uvanyeho utuntu tunagenda yorosa ko ayo mateka agerageza nyine kubwira ko ariko mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo uko abaho ni amoko y'amahimbano nibyo koko akagenda atsinda cyane ku ruhare rw'abazungu ukuntu bajya akaduhindurira amateka n'iki byose akagenda bihinda ujye usoma impapuro ze zimwe na zimwe uba mwakwemeranywa ariko mu by'ukuri aba agira ngo agusunike akugeze aho ari bukwemeze ko mu by'ukuri nk'ubungubu ingoma iriho mu Rwanda FPR ko ariyo ngoma nziza ibaho ko ariyo ngoma ikwiriye ko ariyo ngoma yashoboye guhuza abanyarwanda bose ku buryo abashaka kuyirwanya bose ni abantu umuntu agomba kurimbura ukumva abyiza aho ngaho ku rundi ruhande hari undi nawe rwose umupadireri we ubona we akora ibintu byitwa ubushakashatsi bwose bw'amateka pe asanga rwose arashaka ibintu bifatika ibitare fe historique akazivuga rwose akazigaragaza neza ariko nawe hari igihe ugira ukumva arimo ibintu arimo yafirima mu gifaransa ni ukuvuga bibiyemeza ibinahagararaho ibinavuga ukumva nabyo birasa nk'ibijya kurengera abantu bakoze revolusiyo mirongo itanu n'icyenda bazapfa nyine ko ibyerekeye revolusiyo mirongo itanu n'icyenda wabumva rwose yabogamiye ku buryo bweruye ku bahutu bakoze iyo revolusiyo bo abita intwari abita ko ari abantu bakoze ibintu byiza mu gihe ku rundi ruhande abari ku rundi ruhande abatutsi abantu bari mu ngabo z'umwami abari mu gihe byose bari abantu babi batishakaga revolusiyo ugasanga niba wareba ayo mateka y'amateka babiri babihuza ukibaza uti ibintu biratuganisha biratubyarira iki biragera hehe ese aho ntibiri bihure na bya bindi ntuzayatubera ku bushize esiloni yatubwiraga atibutswa n'uko barwana noneho tukarimba n'umugabo utsinzwe akayoboka noneho utsinze akayobora abo banyamateka babiri rwose uragira ibintu bakora bamwe mu byo bandika utirengagije ibyo ubushakashatsi bafite bakora rwose byiza bafatika harimo ibintu byose umuntu akemeranywa nabo ariko iyo urebye ibitekerezo biri inyuma y'ayo mateka no kwandika niho byose turimo kuganisha cyane cyane nicyo twe twibanda kuri abo bantu twibande cyangwa se twize verema turakunda turebe ibitekerezo biri inyuma y'aho ngaho niho tugiye ngo tugere abo banyamateka rero mpere ku mbuga nkoranyambaga nzi ko nawe wakoze ubushakashatsi wanditse n'ibitabo ku byerekeranye n'ubwiyunge iyo urebye kandi abanyamateka bombi nzi ko hari ikintu baziho bombi ubona ibitekerezo nk'ibyo ngibyo umwe akora ubushakashatsi ku ruhande rumwe ariko agira ngo agaragaze ko urwo ruhande ari rwo rufite ukuri ari rwo rwiza undi akora ku rundi rushakashatsi ku rundi ruhande narwo agira ngo agaragaze ko urwo ruhande ari rwo rwiza ari rwo rukwiriye ibyo bintu urabivugaho iki bwana Francois umwe wagisha ubona byakugeza hehe ubona ute bwana Francois kugira ngo ni ibyawe
ikibazo cyawe urimo ubaza ndumva ari uhereye ku biganiro tumaze iminsi twumva twumvise mu iyi minsi aho padiri Fortunatus udakemwa yasaga naho asubiza murashi umwe yandika amateka ye ngo y'abatutsi n'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda Fortunatus nawe wamusubiza amubwira ati ariko sinzi asa nawe yamubwira ati gasopo ko yamubwira ati dore ati dore ukuntu ko kumeze hano kugira ngo twumve kandi si bo bonyine n'ubushize twaraganiriye urabona ibiganiro twakoze mu muvandimwe wacu nawe isoroni marizima ntabwo ntiyabonetse ariko twashoboye kuganira ariko mbere iyo twatanga ibitekerezo byacu nawe agatanga ibye wabonaga ko ari ari inyadatahanu zizahurira bo n'abandi bisa nkabyo hari abantu benshi ikintu kigaragara ni uko mu bibazo by'u Rwanda ibibazo bivugwa kwinshi ibibazo by'u Rwanda hari ibiri wavuze bya les événements ni umuntu yavuga ko mu kinyarwanda kigoroye buriya wenda Venus yantabara donc hari za événements hari ibintu uko ibintu
byabaye
amahano byabaye byabaye byagiye biba bitari na byiza kuko iyo biba byari kuba ari byiza nkeka ko bitagombye kutubuza kuryama n'ubusinzira ibyo bintu byagiye biba abantu bakabireba bakabibara inkuru bakunze kubibara inkuru bakavuga bati byagenze gutya urabona nk'ibyitwa itsembatsemba abatutsi noneho ugasanga abantu barabibara inkuru noneho ahubwo noneho ugasanga barimo baranabara bagiye muri uko ngo byagenze akaba arizo mpagaze nuko byitwa ngo nuko bagomba kubyita hehe no kujya kureba ese niki cyabiteye noneho ushatse kujya kugerageza ngo ajye kureba icyabiteye araza ati intambara y'amoko ni amoko noneho ayo moko nayo agahagarariraho muraje ati amoko buriya ni abatutsi ni ubwoko noneho ukibaza ukavuga se birashoboka ko twajya kureba tukareba amoko nayo ubwoko bwayo birashoboka ko twazamuka tukajya kure tukajya kureba ubwo bwoko ayo moko nayo ubwoko bwayo ikibitera niki gituma mbese ayo moko yo niyo yamo niki gituma amoko yagomba kumarana abantu badahuje amoko bagomba bamarana niki cyabitera rero niho njyewe uko mbibona mbona abanyarwanda hari ikibazo gikomeye gihetse ibibazo bibiri hari ikibazo cy'uko umuco wo gutekereza umuco w'ibitekerezo ubukene gutekereza bitugora cyane buracyari kure ntabwo turabasha kuwiminjiramo tuwinjirwa cyacu noneho ugasanga kubera ko tudafite umuco wo gutekereza dufite ahubwo undi muco wo gusoma kuboroka tukagira imigani tukayifata mu mutwe tukagira amahame ibintu byose dukize tukabigira bikaba amahame tukaba tudashobora kubitekerezaho ngo tubikore ubushakashatsi tubicukumbure tubivangure noneho muri ya mahame tukagenda tuvanamo ukwemera noneho ugasanga hakomeye twe mu kiliziya ibyo batubwiye mu kiliziya tukabyemera nta n'ugomba kugira ikintu abivugaho abyibazaho undi utangiye kubyibazaho bagahitamo kugira ngo amashitani yaguteye n'ibindi nabyo ni uko nguko nicyo kibazo dufite kubera abantu cyane cyane twitwa ko twize noneho tukaza tugafata ibintu byanditse tugafata imigani noneho tukabyitirira ubushakashatsi noneho tukaza tugakomeza kugenda tubihererekanya aho kugira ngo twicare tukabyereka dutekereze turebe icyo kibazo cy'ibyo bintu byabaye by'amahano aba turebe mu mizi yacyo tujye kureba ikibitera nidusanga ari amoko abitera tujye kureba ayo moko nayo ikiyatera ibyo bintu bigaragara ko amoko ntabwo ari niba nizo ngirwa amoko za politiki niba zibaye mu Rwanda niba abaye ntambwo ntabomoko ba mu Rwanda n'ahandi haba amoko ariko siko abantu bamarana none guhora abantu rero bamarana kandi bazira ibyo bintu by'amoko ni ikibazo ntabwo tugomba kureba tukamurika tukareba impamvu ibitera none ko nanone tukamenya n'abandi abandi ni kuki abandi batari mu muri bataza mbese mu murongo turimo ni kuki bikomeza gutinda ngo abantu bikagorana kugira ngo urumuri ruze rugaragaze icyo kibazo cy'amoko ngo kigaragare kirangire ni kuki bikomeza gutinda
reka no tujye kwa Venuste nawe agira ikintu avugaho bwana Venuste kwa nyine bariya bashakashatsi babiri ureba ukuntu barimo kumva ikibazo cy'iwacu mu Rwanda ukuntu basa nkaho umwe agenda asenya undi rwose ndabona ko yiyamundi ko byanagaragaye nk'iyurebye kandi si bo bonyine fasa myabagambuze mu kanya iyo urebye abashakashatsi benshi ku byerekeye amateka y'u Rwanda ntibumvikana ntabwo bagira ikintu kimwe bahurizaho usanga bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye kubera usanga bagenda basenyana haba ababiligi babyanditseho ariko abavansimu n'abantu utarondora abazungu babyanditseho baturutse nyine abakera kuva ku Badage kugera ubu ngubu harimo n'abandi bagiye bandika rwose umuntu yakwibaza teni soni rwose ntibireba nk'umuntu umusengeri muzima uvuga ngo ubutegetsi ubwoko runaka ngo bufite prestance ngo nibwo ngo bubereye gutegeka ubundi ngo umugengo ngo abandi bari abantu bari abagufi bafite icyo bavuze ngo ubutegetsi badafite icyo bavuze ubona ukibaza ko umuntu w'umupadiri rwose kwandika ibintu nk'ibyo ngibyo usanga utekereza ubona ko amateka yacu nubwo nyine tuba tunegura abo bapadiri banditse ngibyo se ugasanga ni ikibazo ariko natwe ubwacu nk'abantu b'abanyarwanda bakora ubushakashatsi biragaragara ko ubu bushakashatsi bwacu nabwo usanga bugenda bwambaye ikintu navuga umwambaro cyangwa se ufite ibara ry'aho tugira ngo ibintu bigane ntitwite cyane cyane kuri ikintu cyitwa ukuri ukuri ibintu byagenze ubwo bintu bihereye kuri phase historique ugasanga buri umuntu agenda nk'iyo urebye nk'umurashi ubona ahera nyine ku kintu cyitwa mitse ahera kugira ngo agakugira imbere gato akaba agihinduye amateka ngaya yemewe mazinefe mu kintu mukundi wawe nawe ugasanga kandi ngaya twavuga wenda tuba twavuze ko ntabwo tujye dutinda ku bantu turajya kureba ibitekerezo bafite turi gutinda ku bantu cyane ntacyo bivuze ariko ugasanga ibitekerezo bafite biraganisha aho hantu uvuga tukumva ko ushobora kuvuga uti afite nawe arimo aravuga ukuri ariko afite aho bugamije icyo ni ikintu kigaragara ese iki kibazo ubona ku ruhande rumwe gihagaze gito ukibona gute ese iyo nerezo ubona nawe niko ubibona bwana Venuste cyangwa ufite ukuntu ubibona wowe bwana Venuste
urakoze cyane bwana Celestine iki kibazo nigeze kugitekerezaho usanga mu by'ukuri cyane cyane bigeze ku moko usanga ari ikibazo cyagizwe icy'abanyapolitiki aravuga rero ngo ntiyakaremye n'ikamena mbona iyo ngiyo yakaremye atariyo igashyira hamwe ntabwo watekereza ko abanyapolitiki aribo bazanye ibintu byo gushwanyaguramo abantu ngo kandi unatekereze ko aribo bazakoresha ya moko nanone bakongera bakegeranya aba bayisoriye rero bo basoma amateka ahanini bari guseriva abapolitisiya bashaka kuzumvira abapolitisiya ntabwo bakora ubushakashatsi bwabo mu by'ukuri bashaka gufasha umuntu nkawe nanjye kumva neza ibyabaye ikindi tugira cy'ikibazo rero muri ibi by'amateka ni uko yaje atanditswe n'abantu bacu undi muntu wagize imana n'uwabonye umubyeyi we akamubwira ibintu direkituma atari ibintu uzajya gushaka mu gitabo ahubwo ari ibintu asanga umubyeyi wawe azi akabikubwira akabigutoza ubu rero nateze amatwi nk'ibyo murashi avuga murashi udakurikiye neza wasanga we amateka ari ibintu bya bindi bya mite bivangavanze n'ibintu byabayeho avangavanga ku buryo mbese utanamenya aho bitandukanira ukambwira gihanga wo mu gihumbi na mirongo icyenda na rimwe ukibaza ahantu yabivanye awumaka ahantu ukibaza ni kwaya cyo cyakuyobera ariko akakubwira ko yabikuye kwa Kagame ndavuga musenyeri Kagame nuko ubwo rero nyine inkanzi cyo nkura ndagenda ngasoma nyinshi gitabo cya musenyeri Kagame nawe ngasanga mu by'ukuri yaravugaga ibyo ashaka ko abantu mu gihe cye cy'abami nyine batazarwanya bo naho fortunatus mu by'ukuri yiyamaga umuntu avuga ati abahutu ntabwo ari ubwoko ntarwo nkumva legitimu mpa nawe wamwumva niba yiyumvamo ko ari umuhutu ntabwo yakumva bagavuga ngo igice kikiri gutyo gusa kandi nawe iyo histoire yagize rwose ayigisha ni neza cyane noneho ngasanga rero kujya tureba abantu tukaba aribo tujija mbere yo kujija ibitekerezo batanga ni umuco dukwiye kuvaho noneho tukareba hejuru tukamenya neza icyabibateye niba icyabibateye ari politiki ziriho zishaka gutandukanya abantu tukirinda abo bantu kuko ntabwo aribo bazazana noneho umuti wo kudukiza ibyayo moko yaduteye igisubizo tugishakira mu basi ntaho bazaba barahinze ubu rero iki kiganiro cya wagize rwose igitekerezo cyiza cyane cyo gufungurira abantu bose ngo baze batubwire icyo batekereza kuri ibi bintu by'amoko ntangire y'igitekerezo cyane nasanze mu by'ukuri burya Francois Munyabagisha niwe ujya akunda kwivugira ngo abiswe abatutsi abiswe abahutu abiswe abakwa kubera iki kuko buri gihe iyo hajya kubuka ibibazo ntabwo ari wa muntu uza ngo avuge ngo ngewe umuhutu ngiye kwicura abatutsi ngewe umututsi ngiye kwicura abahutu oya n'undi uza akamwishyira ako kantu k'akapa kanditseho ubwoko n'ubu nuko akagufata uko ashaka kukugira noneho nkabona uko wagize n'abantu benshi bazagenda bakubwira icyo babitekerezaho kandi nigeze kubwira nti bose ahubwo nsangage ayo moko yose uko ari atatu nshyirwa moko kuko ni abantu bayagizeyo ntabwo ari amoko kuko moko ujya wumva bavuga ngo bapoza amoko ubwoko bubiri amoko ariya hutu twatutsi n'andi moko bita ngo na moko y'ikiryango moko y'ikiryango ni ukuvuga yayandi y'amaraso ni ukuvuga ngo amoko ameze nk'umuryango umuryango tuzi ko ari abantu bavukana bakabyarana nuko bakaba bafite amaraso amwe ni ukuvuga rero ko bavuga ngo na moko y'ikiryango ameze nk'imiryango ayo yishyiraga hamwe rero kugira ngo yiporoteze cyane cyane hanyuma rero baza kwizana n'amahangaya ngo ya politiki maze kandi mvuga ko ari aya politiki kuko mu by'ukuri wumva ari aho ngaho ariko nta nariho niba ushobora kuyavana kuyabona muri aya y'imiryango aya ya kiryango nta kuntu aya menshi yaba ari make nuko none rero ntabitizeho cyane kuko mu by'ukuri muri iki kiganiro njyewe nzamo ntabwo nigeze nandika kuri amatwi ku moko ariko ndi n'umuntu ufite ubumenyi buke cyane mu bintu by'amoko ya kinyarwanda nzamo mbese ngira ngo nige ahanini bigire ku bantu nka Munyabagisha uwo nguwo rwose wabyigiyemo akazi kubyandikaho cya gitabo ndeba mu buri munsi nkamenya neza ko yagiye kure byagiye biba akagenda avanamo ibitekerezo byari biri inyuma yacyo icyo wavuze uti ikiritera igiteranye kugenda uko byagenze nukuvuga ngasanga mu by'ukuri ari umwitozo tuzaba dukora kuzageza igihe dufasha n'abandi bose cyane cyane abatari muri politiki kuko bari muri politiki bo bayakoresha ibyo bashatse uzaburi mikiza aho nyishi zitazi neza n'ibyarizo kandi ababigomba ni benshi byaraturutse ku bantu gake cyane makosa
ndagira ngo ndamone nakajije mu kanya ku byo abadukurikije ko yadumwe bagenda bandika hari ngo wabuze ati ahubwo se bahire uretse no kujya mu bya 94 kwibaza uko umuntu afata umuhoro agatema undi ati iyo ubona abantu bagutuka ko wanga igihugu aha urambwira ko bakubonye batagutema ariko agaragaza nyine ko ibyo byabaye mu 94 rwose bifite kongera bikaba ndetse baravuga ati ndabasuhuje batangira ingendo mvuga moko abavuga bose bavuga moko bari bose babari bigarasho nubwo ndakomeza ati amoko nta kibazo imitwe y'abanyabwo y'abanyabwoko nicyo kibazo abo bwenge bwiza bwo kuko biyo bimugo semara arimara bwo kuno tuvuga neza nuko amoko bwo nta kibazo uyumva ko umuntu ko umuntu usibitswa iki mu byukuri ariko imitwe y'abanyabwoko nicyo kibazo nuko abo bantu uyumva ko ubwo ndu umututsi donc ninjye ugomba gukora ibingibi ubwo ndu umuhutu donc ninjye ugomba kugura icyo kintu abantu bakomeye no kugira ngo tuzagere tuhamurike tuhasihindure twereke rwose ko niba uri umuhutu undi nakaba ari umututsi ubwo mukandi we n'ijambo bwana muri abagisha iyo nyine atumurikire ku kantu yise umuntu ibyo byamoko n'ibyo byose kugira ngo uzabigereho ugomba kumenya bwa mbere na mbere ko dukomoka ku turere turi abantu uretse ko hari umuntu ategeko yo mu kanya arimo avuga ko abanyamurenge mu bihugu rwose twarahindutse urwenya mu bantu mu by'ukuri abanyarwanda twarahindutse urwenya mu baturage bacu rwose umunyamurenge yavugaga ngo ari muri byo isariya muri kigali ngo aterefona mugenzi we w'umunyamurenge ati yewe ati hano ndabona ni ngiye ubu ni mu kinyarwanda ko yagiye mvuga mu kinyamurenge ubu ngiye mu kinyamurenge ati yewe ati wazi rwose nkura mu kanya ko ndaba ni ngiye ngiye rwose nta muntu uri kumwe none se uri hehe ati ni muri byo isariya ko ni ngiye ngiye none se iyo bisi urimo hari umuntu uyitwaye ntabuze ati reka da nta muntu urimo ati harimo ari abanyabwoko atari abanyabwoko gusa nta muntu urimo nuko umuntu utagira ukubera iciro ry'imigari mu baturanyi b'abanyamurenge I'm not going to be able to do this. Nibuka kandi kandi uvuze mu kanya Uganda Venus uvuga uti mu by'ukuri icyo umuntu yakubye kwita hamo kurenda ita kora kuko nuriya mushakita kini murashi na warabyemera avuga ko mbere yuko aza yidazingi nyine banditsemo ngo hutu twatutsi mbere ko mu byo abazungu baza abanyarwanda bari baza amoko yawe ariko amoko yawe yayahe yari umunyabagisha w'umugesera wo kwa kana ko kumbizi ikintu cyose gusa kumenya uri we iso ibazemana ko kuba utokajya kure hashoboka umuri we iso n'ubwoko bwawe naho utuye iyo kintu cyawe gari idafite gishobora gutuma batakwitiranya n'undi muntu abazungu rero baziye baziye idafite yawe bayishyiramo gusa icyo kintu byoroshye mu kanya ko bari abashakashatsi hari bamwe bari ibyo koko ibyo ni byo koko cyane cyane ko nk'uko n'ubundi ushyize nyabagire hari ibintu tubwira kandi kandi nabyo koko usubiye inyuma y'imyaka 1000 koko wasanga mu Rwanda hari abantu bangahe wasanga ko kuri buri gace koko hari abantu baba baziranye baturanye ni umunyabagisha w'umugesera wo kwa kanaka bara wo kuri uwo musozi ariko ku meze ibyo yari bimeze gusa ibyo byari byabaye ni byoroshye kuko abantu bagiye bivangavanga bashyashyana hagati yabo bategekana bagira gute niwe ugera hajemo nyine kandi kubwira abagenzi bidasitswe niwe ugera ngo twongere twitayure twongere dusure aho hantu twongere tuba abantu mbere ko abanyarwanda ubwo niba bafite igihe gito kose bamutaje gito nawe rwose n'umuntu ngiye ukunda kuri tegezo y'icyana avuga ati ndi umunyarwanda igibangirizwa na ndi umuntu ndega na kibwabyereza ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo rero byose no biranyirwanya biranyana kure y'igitegezo yana ntabwo bazaza umunyabagisha aho nagiye mu turere hamwe noneho rero se bana umunyabagisha nyine iyo urebye ko ubu n'ubwoko nyine mu mitwe yacu kuko kuko uyu mukunzi wa radiyo mbona ko yivuga ko ikibazo kitari amoko ku kibazo ari mu mitwe yacu n'ibyo nicyo tubikoresha iyo moko ugenda kutusobanurira ukuntu wowe wumva byagombye gushyira inyuma tukava mu Tutsi, tukava mu Hutwa, tukava mu makena bakene tukava abantu. Ubona iyo nzira twajya mu gute zana Francois ne bagisha kugira ngo yewe tuvi bwoko tugibundi. Uyu mute zana ne bagisha.
Ubundi aya moko kuko arabantu benshi bari kuvuga ati amoko ntabwo ari cyo kibazo twa umuntu akavuga ati njyewe ndi umututsi ndi umuhutu ndi umuhutsi se ndi iki ndi umutwa ndi ariko nshobora kubana n'abandi nkemera icyo ndi cyo n'ibintu ibyo byose iyo ni inzira iyo ni imibonere nakwita y'ubusamo inzira y'ubusamo rero burya ntabwo aba ari inzira iboneye kuko inzira y'ubusamo aba ari nko mu gifaransa bavuga ni ugutirisha ubundi inzira ugomba kuyigenda yose kuko iyo unyuziye ubu busamo hari ibintu hari urumuri haruguru ahantu wagomba kugera kusanga ivomero bari kuvanaho amazi kukubera impamba ukaba utakiyibonye ibyo rero kuvuga ngo reka dushobora kubwira abantu tukazana ivanjiri tukabigisha Yesu Kristu tukajya aho tuti mubane abahutu n'abatutsi ni mubane nuko reka nibone niko byagize habaye ivanjiri se abantu ntibabatijwe ntitwari ibukarisitiya ntitwagize dute ariko rero kubera ko twanyuze iy'ubusamo tugakora umurenzaho aho kugira ngo dusobanukirwe ikibazo mu mizi yacyo noneho baza uti mbese ni ngombwa rero kugira ngo dushobore kubivamo ni uko tubanza tukasobanukirwa imiterere yabyo aho biva niyo bikagera hari uburyo bwinshi bwo kujya kubisobanura gusobanura ubwoko bw'amoko aya moko y'inyabutatu hari uburyo bwinshi bwo kujya kubisobanura uburyo bwa mbere ni ubw'abantu bakoresha babara inkuru z'imigani bakaza bakaba ari abantu bize koko ariko ugasanga bagiye mu nkuru z'imigani za gacamigani izo nkuru z'imigani abantu bazemeye bakumva ko ari byo koko bitanga amahoro kuko babyemeye ariko ikibazo kivuka iyo za nkuru z'imigani abantu batangiye kuzishidikanya bakavuga ati ese iyo migani urimo utubwira kubanza ari bifitiye no kubanza atari nk'abantu rero iyo bajya gusobanurira iby'i Rwanda bakajya mu migani baba bagaragaje yuko mu bitekerezo byabo hari ahantu bageze bagakubita ku rukuta no mu bushakashatsi bwabo hari ahantu bageze bagakubita ku rukuta noneho bakiyambaza imigani bakayagushakira imigani kandi imigani nayo tugomba kunyumva kuko imigani ishyirwaho n'iki umuntu ushaka kuyobora abandi umuntu ushaka kugira ngo abandi bamukurikire abategeke wenda anaba banamufashe abakoresha bamufashe we kubaho neza wenda nabo abongerera kubaho neza nabyo birashoboka hari igihe bigeraho ababwira inkuru zihinduka nk'aho ari amahame akavuga ati mubifate gutyo nk'amahame bikamera nka bya bindi bya wa wundi babazaga batese ko ibyo tubwira ko wowe utabikurikiza toya mukurikiza ibyo mbabwira mwe kureba mwe ibyo nkora ibyo rero abantu bagiye bategeka n'ubufata ubutegetsi bwo mu Rwanda hari igihe byageze abantu bashaka guhimba inkuru kugira ngo bubake bwa butegetsi ibyo byabayeho ni ibintu bigaragara iyo dusoma ibitabo ziriya nkuru zo kuvuga ngo za gihanga ngo abantu ngo basabizeze ngo abaki ni ibintu by'inkuru zagiye zihimbwa zigashyiraho ngaho kugira ngo bashimangire ubutegetsi noneho ubwo narimo avuga iby'abantu bahimba inkuru noneho hari n'abandi bagerageza gukora ubushakashatsi ariko mu gukora ubushakashatsi hari burya hari ubugeni bwacu ukora ubushakashatsi hari ikintu cya mbere burya gikomeye mu bushakashatsi ni ikintu cyitwa metodologie c'est ku muntu no ubugenyi bwo gushakashaka mbese donc méthodologie ntabwo ukopera nta nubwo ushobora kuvuga ngo hari ubusamu bwayo ifite amategeko yayo utakoresheje iyo méthodologie utayikurikije ntabwo wavuga ngo wakoze ubushakashatsi ntabwo nahaguruka ngo ngende njye ku musozi iwacu imuhondo kundiza ngo ngende mfate ingo eshanu zihari hanyuma rero ngo mvuge ngo ngiye kwiga noneho amateka y'amoko ngo ngiye kureba uko amoko ngo ateye none izo ngo kubera ko mbonyemo abahutu n'abatutsi ngo mpita noneho ibyo mbonye mvuga ngo mu Rwanda ni uku nguku bimeze oya ntabwo ariko ntibishoboka ntabwo ariko nguko ntabwo ariko ubushakashatsi bukorwa bufite ubugeni bwabwo abakora ubushakashatsi bagomba kubwubahiriza kandi rero niba uri n'umushakashatsi mu by'ukuri abantu ubwira ko ni umushakashatsi ni abandi bashakashatsi kuko kuza ukaza mu rubuga bitari urubuga rw'abashakashatsi ukaza witwaje kuri umushakashatsi buriya ntabwo yabihwitse nanjye hari igihe njya mvuga ngo ndi umushakashatsi ariko ntabwo yabihwitse ni ukuri iyo tuje hano ku rubuga turaganira tukazana urumuri twabonye niyo mpamvu ngewe ndavuga niba nashakashatsi nkabona urumuri rwanjye ni rwo nzana noneho niba ngeze mu rubuga rw'abashakashatsi icyo gihe abashakashatsi barambaza bati wabigenje ute ibyo turimo tubwira wabigezeho ute nicyo kibazo cya mbere wakoze wabigezeho ute wabibonye ute noneho nkababwira nti ngewe nabisomye mu gitabo iki n'iki wowe wasomye ibitabo none ubushakashatsi wakoze ni ubwo gusoma ibitabo none si ibyo bitabo wasomye uwo wabyanditse warebye we yabigezeho ate warabirebye niba utararebye ukuntu yabigezeho icyo gihe wowe urumuri rwawe waruzanye baravuga bati buri wese gerageza usubireyo ujye kureba cyangwa se n'abandi bakagufasha bakagera usubireyo bakareba hari umuco rero w'ubushakashatsi hari ubugeni bw'ubushakashatsi tutarabasha kubaka ngo tuwugereho yego turagerageza imburyo imihini mishya itera amavu ni mu gihe ibyo birumvikana noneho hakaba n'ikindi kintu nanone ubundi buryo bwo gusobanura izo ngirwamoko cyangwa se n'ibindi bibazo ni iby'abantu byo navuga imyumvire ibyiyumviro byabo ugasa umuntu nkaza hano njyewe nkavuga ibyiyumviro byanjye none ibyiyumviro byanjye simvuga ko ari ibyiyumviro byanjye nkashaka kubigira intuza nkashaka kubigira rusange nshaka kubisangiza n'abandi nkahora numva yuko n'undi yagombye kumva ibyo byiyumviro byanjye akabikomera amashyi akabyakira undi tubihuje umuntu yanyumva mvuga ibyiyumviro bye aturiye aravuga ukuri kubaye ukuri kubera yuko ari ibyiyumviro dusangiye icyo ni ikibazo dusigaye dufite gikomeye cyane noneho ugasanga niba uvuze ibintu undi we atari ko abibona ati wowe urabeshya ariko akavuga ngo urabeshya ntabwo yabonye yuko ari ibyiyumviro byawe uvuze wabeshya utese kandi uvuze ibyiyumviro byawe ntabwo ushobora kuba ubeshya kuko uravuga ibyiyumviro ahubwo wabeshya uvuga ngo ngewe ndimo ndavuga ubushakashatsi kandi ari ibyiyumviro byawe urimo uvuga aho ubabeshye ku iyo ngingo yo kuvuga ngo wakoze ubushakashatsi kandi ari ibyiyumviro byawe ukora ariko uvuze ngewe ibyiyumviro byanjye ni ibi ngibi nta muntu wavuga umwe ngo urabeshye oye n'undi nawe yavuga ibyiyumviro bye tukavuga gutya noneho mu biganiro kenshi rero habura icyo kintu cyo kuvuga ngo oke ngewe ibi ngewe kuvuga ni ibyiyumviro ibi ngiye kuvuga ni ibyo nashakashatse ibi ngiye kuvuga ni ibyo nasomye ni ibyo nabwiwe icyo kintu kirabura ariko wenda buhoro buhoro tuzagenda tukigera noneho rero ngarutse ku ngingo nkuru ayo moko ni gute dushobora kuyasiga inyuma ikintu cya mbere ubundi buryo nanone bwo kuyasobanura nyine kuko ni ahungu ko tuzahagera ayo mpamvu ikintu cya mbere cyayaremye ari abavuga ngo abantu bari ku ngoma bakaraza ba FPR bajyaho bati ariya moko ni abazungu bayazanye abandi bati kubera ko ari FPR bivuze ubwo ngubwo tugomba kubyamaga nawe abazungu ntabwo bayazanye byarahasanze kubera ko ngo FPR kubera yuko ari FPR bivuze tugomba kubyamagana nawe unyumvire iyo myumvire oya abazungu bafite uruhare rwabo bazanyemo natwe dufite uruhare rwacu nibyo byumvikana ariko rero n'amateka nayo ubwayo afite na kamere umuntu afitemo uruhare rwayo ntabwo twajya kureba ngo uruhare ni urw'abazungu cyangwa ni iki na rutanki pasi ariko rero hari ikintu kimwe abazungu batazanye batazanavanaho ni amahano amoko yaremwe n'amahano nicyo cyayaremye umunsi mbere abami byaratangiye abami bamwe bati tugiye kuzagerageza kwagura intara yacu noneho mu kuyagura bagatera izindi ntara bakarwana ibi bintu byabayeho imirwano yarabaye hagati y'abami b'i Rwanda b'i Burundi abo muri Karagwe imirwano yabayeho noneho ariko uko barwanaga ntabwo harwanaga ngo abahutu n'abatwa n'abatutsi icyo gihe harwanaga ingoma z'icyo gihe nta n'ubwo banavugaga ngo ni abanyiginya n'abega barwanaga ashwi noneho nyuma yaho haza kuza ibi byo kwiga kwandika abazungu batuzaniye ni byiza turabikunda kuko niyo batajya kubituzanira si ubu ngubu tuba turimo baza tuba urumva noneho abantu twiga kwandika twiga gusesengura ibintu byabaye bya bindi byabaye tukareba ibyo bintu byabaye tukabisesengura tukajya kubyageza ngo twumve uko byagenze nguko uko tureba ibyabaye ku rucuncu tukavuga ngo ni abega n'abanyiginya ni uko nguko tubibona ariko noneho tubigize abega n'abanyiginya nyamara iyo ntambara ntabwo yari hagati y'abega n'abanyiginya yari hagati y'abantu y'agatsiko k'ibwami kegera ubwami k'abega k'abanyiginya n'akandi gatsiko k'abega kari iruhande rw'ingoma ntabwo mu ntuza mu ntara hose haba abega cyangwa abanyiginya bigeze bumva ko iyo ntambara ibareba ariko ubu ngubu turabivuga tukabigira tukumva ko umwega aho ari umunyiginya aho ari ko iyo ntambara imureba nguko ko noneho andi mashyano yagiye aba nyuma yaho urumva nyine ko kubera uko kuntu tubisoma turimo tubyitirira abantu bose tumaze kurema intambara hagati tutangiye kugenda tuvuga ngo urwango rw'abega n'abanyiginya ugasanga umuntu agiye kwandika ari akavuga ati arega Kayumba buriya na Kagame ntibashobora kumvikana kubera ko hari ikibazo cy'abega n'abanyiginya nyamara ntabwo tuzi niba Kayumba cyangwa se Kagame bafite administration n'abo ngaho ku rucunshu ntabwo tubizi nta n'uwabikoreye ubushakashatsi ariko yanyumvire umuntu akayishyira hariya abandi bagafata bati twabonye urumuri ntabwo ari urumuri ni umwijima urimo utongera noneho mu bahutu n'abatutsi mu by'ukuri revolusiyo ya 59 yarabaye ariko ibyo tuyivugisha byinshi bitanayibayemo ubwo nagiye mu Rwanda numvise barimo bayivuga muri 2013 numvise barimo bayivuga bayigisha bavuga ngo ukuntu revolusiyo numva njyewe nkozwe mu ntuza ndahaguruka ndababwira nti ibyo bintu mvuga ntabwo ari byo ntabwo muri 59 na n'ubungubu ndacyabivuga hari abantu benshi muri 59 njyewe icyo mbona icyo nasomye abantu baravuga ngo abahutu ngo bipakuriye ingoma ya cyami ariko hari ikintu kimwe nifuza ko abantu bazajya bagerageza kubanza gushungushura iyo bavuga gutyo, kuko iyo bavuze ngo abahutu bipa kuri ingoma ya cyami nibyo kandi sibyo. Hanyuma ahantu harimo demi-vérité, harimo demi-fausseté. Kuko iyo bavuze ngo abahutu bipa kuri ingoma ya cyami, aba ubungubu byumvikana ko ngo ari abahutu etuni, ni abahutu b'ubwoko b'ubwoko. Nyamara nanone tukaba tusoma n'abantu bakoze izo revolusiyo ibyo bakomeje kutubwira, batubwiraga ko harimo indi dimension, hari urundi rwego rw'imibereho y'abantu rwa sosiyale, lo hutu sosiyale, wa muhutu rubanda rugufi. Ibyo bintu turabibona, ariko iyo tuvuga ngo revolusiyo y'abahutu kumva abahutu b'amazuru n'ibigufu, noneho ntitwumve iyo dimansiyo yindi y'abahutu ba rubanda rugufi. Iyo bavugaga ba rubanda rugufi, ubu ngubu rero umuntu ajya aho yavuga rubanda rugufi aho kugira ngo yumve ba bantu bakorera abandi, bakoreraga abandi, akumva ngo abahutu ni bagufi ngo abatutsi ni barebare, kubera yuko wenda ngo umushinga yari muremure, noneho akumva yuko ngo umuntu ngo ni muremure, noneho urumva hari icyo kintu kibanzemo, ukajya kubona nahita nigendera nahura n'umuntu aho kugira ngo ndebe wenda avuga ati uyu ni umuntu cyangwa se ndeba ati uyu muntu yitwa nde, agahita ndeba ngo ngo avuze ko ari umunyarwanda ngo ubuntu cyangwa n'ubundi ubungubu ndareba ari ngo ni umututsi, akandeba akakureba impagararo akakureba izuru atura umuhutu ati dore uriya ni umututsi. Urumva iyo ni indwara ikomeye cyane. Kubera iki? Kubera kwa kumva ngo umututsi ni muremure, umuhutu ni mugufi, ngo noneho umutwa ngo ni mugufi cyane, noneho ukajya ugasanga ibyo bintu nyamara nta shingiro namba bifite, nta bushakashatsi bwakozwe, kubera ko abantu babisomye byaranditswe n'umuntu hariya ntibarebye ngo ese uwo muntu yabyanditse abivanye hehe, bigahita bifata gutyo. Noneho rero ubwo kugira ngo nihute tuganire, amahano ubwicanyi bwaremye ubwoko, kuko umunsi baje bagafata umuntu ngo kubera kureshya kuriya ngo ubwuri umututsi bakamutema, undi nawe ureshya ko cyangwa nawe bise umututsi akashobora kubaho akarutaruka akarurenga umunsi nibucya mu gitondo ntabwo uzamubwira ko atari umututsi ngo bikwemereje, ariko arafite igikomere cyabyo. Noneho haje kuzamo rero n'ibindi bintu, noneho byajemo ibyanditswe abahutu babashyiramo ibyo nakwita kwipfobya za komplekse, abatutsi nabo bashyiramo izindi za komplekse zo kwitubura. Noneho ugasanga amahano mbere uwo muzungu yaranditse ati abatutsi ni abahanga, ni barebare ni abahanga, abahutu ni batoya ariko nta bwenge. Noneho nyuma yaho kwicana bije, nanone bamwe abantu barandika bati abahutu ni babi n'abicanyi, abatutsi ni bo beza ni bo bishwe. None ibyo rero bizamo ari biza kumunga ubumuntu mu bantu, kugira ngo rero abantu babirenge nuko ubereka ko ibyo ubereka mbese uko kuntu iyo ndwara yaje kwinjiramo, ugasanga umuntu abaye aretse kuba umuntu abaye ngo umuhutu, umuntu aretse kuba umuntu abaye umututsi. Noneho muri kwa kwiyumva ngo ni umuhutu cyangwa kwiyumva ni umututsi, arimo arabyiringira ibisebe amashyira ya bwa bwicanyi yamahana. Aho rero niho dukenera gushyira urumuri tukahashakira umuti, hanyuma abantu bakumva ko ari abantu bakamenya ko niba yihitiyemo gukomeza kwibera umuhutu cyangwa kwibera umututsi, ariko amenye yuko ibyo bintu nabyitwaze kuko ntago ari umuhutu cyangwa umututsi kubera amaraso ibyo ni byavu yashoboraga no kuba niba ari umuhutu yashobora kuba umututsi niba ari umututsi yashobora kuba umuhutu ibisesa cyakora icyo njyewe nemera cyo nuko niba ndi umugesera w'umuzirankende ndi umugesera w'umuzirankende nta wundi nshobora kuba uko byagenda kose ariko umututsi cyangwa umuhutu uyu munsi nshobora kuba umuhutu ejo nkaba umututsi niyo njyewe naba niyumva ndi umuhutu hari undi uzambona akambonamo umututsi yambona rwose ati uri umututsi weho cyangwa se yambona ati uri umuhutu wowe ntushobora kuba umututsi akabimba abandi bakampa ubwoko ariko ntawe uzambonamo uzambwira ngo ntabwo uri umugesera ngo uri umuzigaba ntibishoboka ntawe ndumva mbwira ati wowe ntabwo uri umugesera uri umusizi ashwi ariko kuba umuhutu icyakora n'umutwa nawe naramubaye bambwira bati uri umutwa uvuga nk'aya batwa
ntabwo byoroshye ibibazo byacu by'u Rwanda ni ibibazo bikomeye cyane kugira ngo umuntu ashobore kubyikuramo kandi nk'uko uriya mukunzi w'abazimu yavugaga mu kanya ikibazo gikomerera cyane ni uko biri mu mitwe cyangwa se kugira mitwe yacu bose ndababwiye muri kino gihe turimo tuganira kuko tuvugana n'abantu bo mu Rwanda nka radiyo umuridama nka radiyo nyamunyamakuru ukunda kumenya amakuru y'ibibazo mu Rwanda iyo urebye ibintu birimo kwigishwa abana muri kano kanya urimo umuntu aribaza ati mwakagira imana mwe nabyo nabonye uriya mushakashatsi murashi avuga ati ibintu aha turi mu kano kanya ati mbona nusomo entre deux génocides niko mvuga rwose muri icyo gihe turimo kuko we kubwe haravuga ati asanga ngo abana n'abanyarwanda bose muri rusange nibadasobanurirwa neza ngo bumve ko amoko yacu ari amahimbano we yumva rwose we abona kose ngo ko nibareba nabi hazaba indi jenoside ijyaga binuka ariko noneho akavuga ko izaba ari jenoside izaba ije kurangiza noneho kubara aho abatutsi ntibarangize kuko noneho batemba se ntibarangize nyamara ariko iyo ukurikije ibintu bivugwa mu bantu mu Rwanda abantu bongorerana ababyeyi babwira abana babo mu Rwanda usanga ahubwo kuko kuri urwo ruhande rwo kuvuga ko dushobora kuba turi hagati ya jenoside ebyiri ashobora kuba afite ukuri kuko ibintu biri mu Rwanda biramutse byongeye guturika noneho haba ubwicanyi bushobora kuba bwaruta kure bwahitana kure cyane cyane abantu baruta bapfuye mu Rwanda cyangwa kandi rwose ntibigeze rwose ko dufite akazi gakomeye cyangwa kugira ngo twumvishe abantu tugere mu mitwe yabo kuko tubasobanurire tubavanemo ibitekerezo byo kumva ko ngo kubera ko ndi kanaka ndaruta abandi kubera ko ndi kanaka turi benshi turuta abangaba rwose dufite akazi kenshi cyane tuzamuhera tubitsinagiraho cyane ariko tujye tunagenda turarebana n'uburyo abantu tugenda tumaze reka konkere abadukundiye kuza kujya impaka natwe no kuza nyine kugira ngo tujye kuba bameze ibiganiro tubazane tuganire abatwagiye nabo kandi n'uburenganzira bwabo ariko tuba tuzi ibitekerezo byabo nabyo tuzishyira hano kugira ngo abantu babyumve neza ndagira ngo rero umunsi uri tujye hari ikiganiro cy'uyu munsi ariko wenda nabaha buri wese ijambo ry'umusozi kugira ngo turebe ukuntu twasoza iyi ngingo twavuga tuti ese iyi mikoreshereze y'ubushakashatsi bushingiye ku mateka ariko ubona babona buganisha ahantu hatari heza nagira ngo turebe ngo wese agenda afataho ijambo ry'umusozo kugira ngo ikiganiro cyacu tugicumbi cyangwa uyu munsi noneho mu cyumweru gitaha tuhategure iyindi ngingo reka ndetse mera kuri venise kuko niwe utarutse kuvuga kugira ngo dufate muri wese agenda afata ijambo ry'umusozo venise ijambo ni ryawe
umusozo wanjye ntabwo uri bukomere cyane kuko nk'uko bivuze iki ni ikibazo cyo kureba muri kadire yo gukiza generasiyo zizaza izi zacu ntabwo mu by'ukuri twabonye byinshi icyo tuzakuramo nicyo tuzaha abana bacu ariko twongeye kuzira ibibazo byabaye mbere twaba turi abantu ubwenge buke kuko ubundi ntabwo wagombye kugwa mu mutego umwe inshuro ebyiri twagombye gutegurira abana bacu u Rwanda rwiza aho bazi kumenya igifite akamaro n'ikidafite akamaro harimo ku rwose mvuga ko ariho ariko ntabwo ariho atariho nkuko tujye tubivuga ariho atariho kuko mu by'ukuri sare wavukanye nayo bandi bantu bagushyiraho ntabwo ari ayiwe witeraho ahoze ndi mugahinye ni navuga ko ari nka etikete bagushyiraho ntabwo ari ikintu umuntu yishyiramo ubwe none rero umuntu udashoboye kwikuraho iyo etikete ukaba ari bo wayishyizeho ukaba ushaka no kuzayishyira ku mwana wawe uri kumugirira nabi cyane rero nagira ngo nagize mvuga nti iki kibazo cy'amoko nta byo kujya guca iruhande nta byo kujya guca ibyipfusamo ngo ucyumve ukundi kuntu nitwe tugomba kwimenya buri muntu agomba kwimenya ukamenya uwo uri we ukamenya ikintu gifite agaciro ukamenya ikintu ushoboye icyo ushoboye guhindura uba wagihindura icyo udashoboye nacyo kimenye ko udashoboye kugihindura ariko byanze bikunze aya moko dushobora kuyarenga rwose tukayavamo tukivanamo neza tukazavanamo n'urubyaro rwacu rero mbaye mbashimiye uyu mwanya mwampaye kugira ngo mbabwire icyo ntekereza kuri ayo moko nubwo se ntifite n'ubundi bumenyi buhagije byibuze n'igihe cyo kugira ngo ubwanjye ndisuzuma nkareba agaciro mpayo moko ni gake cyane nta n'akariho
murakoze bana venuste habyaremye wowe rwose urekeraga kuvuga ngo nta bumenyi ufite kuko hano tugiye dushaka hano n'ibitekerezo dutegereje hano ibitekerezo nanjye mbaye sinize amateka ye sinize n'umunyamakuru ye ariko ibyo umasura hano n'ibitekerezo iyo umaze gusoma bya gitabo byose iyo umaze kubona byose bakumva byose bakubwira ubitekerezaho iki ese ubona byajya mu byukuri ushaka kugira ngo yereke uzamure imyumvire nta kindi kintu tuvuga rwose hano kuri radiyo ntabwo tuje tubaho twe dufite izingiro by'ukuri twe rwose hamwe nta byari byo kuvuga rwose ko kizagasirwaho n'imwe itunganye gatolika oya ariko dukora twembi twemera ko buri muntu wese azana ibitekerezo bye noneho tukabihuza noneho tukagira ikintu tubibyaza cy'ikintu tuba tugamije mu by'ukuri nagira ngo rero mpe bwana Francois Munyabagisha mu rusumo cyangwa ibintu bya nawe atubwire ijambo ry'umusozo kwiyingira twaganireho uyu munsi hanyuma dukomeze dusoza ibintu byacu by'uyu munsi abona amasaha yihuse bwana Francois Munyabagisha ijambo ni iryawe
mbaze nshimire venuste ko afashe iminota mike y'ubwo iminota ndiyongeraho undi munota wari umpaye ibiri ndafata itatu noneho
nta kibazo
rwose umunota we nzawumwishyura ubutaha mu musozo kubera hari ikintu uvuze uti gikomeye cyane ntabwo nakirengaho niyo mpamvu ushatse gufata iminota wenda undi munota buti Munashi yavuze ko hagati aho turebye nabi nako ko turi hagati ngo ya za jenoside ebyiri ku icyo kintu hari ibintu bibiri ingingo ebyiri mbivugaho mbere na mbere kuvuga ngo turi hagati ya za jenoside ebyiri ibyo byo harimo n'ikinyoma kuko ahubwo ubu ngubu turi no muri jenoside hari izindi jenoside zirimo zikorwa hari jenoside zirimo zikorwa mu Rwanda barakora jenoside bari abantu bari ku butegetsi barakora jenoside sinzi niba twanavuga ko ari n'imwe irimo ikorwa cyangwa iki umuntu wavuga ngo barakora jenoside y'abahutu ntabwo namubwira ntabwo navuga ngo ya kuko iyo urebye ukuntu babayeho mvuze ko barimo bakora jenoside y'abatutsi bari mu Rwanda mbere iyo jenoside ntigeze ihagarara njyewe ndabivuga nahereye ryari bivuga ntabwo jenoside y'abatutsi ntabwo yahagaze baracyayikomeza noneho ko rero turi hagati y'izindi jenoside ibyo uvuze uti abantu barapanga ibintu mu mutwe y'abandi ni ibintu koko nibyo ni ikindi kintu iyo ni ingingo ya kabiri nabivugaho hari ikirunga kubera iki kubera guheza abantu kumvisha abantu ko atari abantu ugakora uba uhonda ku gahanga uhonda ku gahanda mukanya nabonye videwo y'ukuntu babuze abantu kujya iwabo bagomba kujya kwambuka Nyabugogo bagahekwa ariko baremera bajya kwambuka Nyabugogo batanyuze ku muhanda ngo bayifunze abo bantu bagenda iyo ukomeza kugenda udonda kuganga kabantu udonda kuganga kabantu udonda kuganga kabantu uburimo mu byukuri usanaho uburunda amavuta ahantu hashora kwa kumurira ni kibazo gikomeye cyane none tubihuje yego ibikorwa mu ngubu tubihuje rero nibi byamoko urabona abantu bakwira bati FPR ifashe neza abatutsi none nifashe neza abatutsi nuko ngifashe nabo abahutu mu Rwanda ndakeka ko icyo kintu kirahari mu mitwe y'abantu kirahari ariko mu by'ukuri kubifata gutyo ni nko kwa kundi twagiye dufata tugavuga tugafatira hamwe ngo abahutu bishe abatutsi ngo abatutsi barimo barica abahutu icyo kintu cyo gufata kuvangitirana nyamara rero iyo tubibaze jyewe aho kuvuga ngo abahutu bishe abatutsi nibyo kuko hari abantu bake bitwa bishwe ngo abahutu byagiye kwica abandi bishwe abatutsi njye abo bahutu ntabwo mbita ngo abahutu ni uko mu kinyarwanda ntabwo dufite uburyo bwo kugira ngo tushyire mu buke ariko nyamara burahari burahari kuko njye abo bahutu mvuga uduhutu uduhutu nushaka kutwite duke tubi tutubwa uduhutu twagiye kwica abatutsi hari udututsi natwo twica abahutu ubu ngo noneho ni ngombwa ko bigaragara ko ntabwo ari abatutsi bari ku ngoma sibo ntabwo ari byo ntabwo ari abishwe abatutsi bari ku ngoma hari abantu bavuye i Bugande nibo bari ku ngoma ibyo rero bikanzanira kuvuga ngo ni ngombwa ko abantu bumva mu mutwe wabo ntabwo abantu barimo baonywa kubera yuko ntabwo abantu barengana barimo barenganywa n'abatutsi n'abishwe abatutsi bararenganywa n'udututsi ariko utwo dututsi natwo ugomba kumenya ikidutera kurenganya abandi abantu bavuye i Bugande baje bari bamaze imyaka hanze baraheze nabo batagira igihugu birumvikana ko baje bashatse kugira igihugu eske none siko twakwemeza ko bo badafite inyota yo kugira igihugu nabo barayifite ntibuvuga rero yuko mu kumenya ko ako gatsiko k'abantu bavuye i Bugande kandi nabwo ni agatsiko tuvuge ntabwo mu mwanya yavuze ngo abantu bavuye i Bugande ni agatsiko k'abantu bavuye i Bugande kuko ntabwo ari abantu bavuye i Bugande bose ntabwo ariko bafatanyije na kariya gatsiko ni agatsiko k'abantu batanarenze 50 wenda ni baba benshi baraba 100 ni abo ngabo ariko ugasanga byitiriwe abantu bose twagerageza kujya kwigisha abantu gushyira mu gaciro aho kuvanga abantu tukagenda tumenya ko agatsiko ni nde nanjye tugashyiraho amazina bahari tugashyiraho amazina tukamenya ko ari agatsiko ka Kagame na Nyamongi na Jacques Nziza nande urumva tukaba tubizi ubwo ikindi rero ikindi nakongera wenda kuvuga tugana musozo ni uko ikibazo cy'amoko ni ikibazo ariko kikaba ikibazo umuti wacyo tukajya kuwushakira mu nkomoko y'umuntu ntabwo umuntu waremwe ntabwo yabaye umuntu bimwe tukavuga kare mu mwanya ariyo homo erectus homo faber homo sapiens ntabwo yabaye we ari umuhutu cyangwa ari umututsi ari umutwa ibyo ni bishyashya byaje ejobundi mu 1900 niho bije ni ibintu by'ejobundi nta n'imyaka 200 yashira ariko se bizakomeza gutyo ariko umuntu yari umuntu akaba ikintu cyarangaga umuntu ikintu kiranga umuntu ni iki ikintu kiranga umuntu kimutandukanya n'inyamaswa ni uko aba ashaka kubaho neza ariko ntashaka kubaho neza wenyine kuko inyamaswa ishaka sinzi niba inabishaka inyamaswa iragenda kubaho neza yonyine iryo utundi ariko umuntu we ashaka kubaho neza akabaho akabana n'abandi neza n'akabeshaho n'abandi neza none haje rero ingoma n'abantu ni udutsiko tw'abantu n'abantu bamwe Baje mu byo neza abantu baje batangira bashyiraho ingoma. Ntabwo babaga bagamije kugira ngo babeshe abantu neza. N'abana kenshi babaga ari n'abarwayi. Bafite indwara zo mu mutwe. Zibisazi. Bumva ko bagomba gutegeka abandi bakabajya hejuru bakaba abandi bakabakorera bakabatunga. Byarimba mu gitondo akajya cyangwa agafata ingabo ati muze tujye gutera iriya ntara hariya tujye kubambura inka zabo tugiye gutera. Nuko byagiye bibaho. Cyangwa se tugende twicuriye mwami tumusimbure nawe bari abantu be tubagire. Ntabwo ari abantu babaga bafite ikintu cyo kuvuga ngo barashaka kubeshaho abandi neza. Noneho ingoma rero, ingoma zibeshwaho no ziba zishaka kuramba. Zikabeshwaho kenshi no kurwana. Niyo mpamvu wumva ngo abantu bararwanirira ubutegetsi. Ni uko batekereza ingoma. Ntabwo batekereza kubana kubaho neza k'umuntu. Umuntu ubaho neza, akagenda arushaho kubaho neza, akabana neza n'abandi. Kuko kubaho neza k'umuntu bigengwa no kubana n'abandi neza. Ariko iyo utekereje mu ngoma, ingoma zishaka kuramba. Ugasanga abantu barashaka ngo kuzirambisha, noneho mu kuramba bakazana ibyo kurwana. Ibyo bintu byo gutekereza ingoma, ni byo bintu tugomba kumurika bikarangira. Abantu bashaka kuvuga ngo barakora politiki cyangwa bagira gute ibyo bintu byo gushaka ingoma bikavaho. Ariko ingoma ziriho nko mu Rwanda ni ingoma y'igisuti. Iriya ngoma y'igisuti nta kintu ushobora kuyitegaho kizima. Ingoma y'igisuti iba ifite muri ADN yayo kwica. Irica nta kindi. Kandi nureba FPR yaturutse i Bugande bo bize kwica. Icyo bakora ni ukwica ariko si bo bonyine. N'ingoma za kera zo mu Rwanda unazamuye ukagera gute ingoma zagiye zibeshwaho no kwica zikagezwaho no kwica zikazavanwaho no kwica. Ibyo bintu tugomba kugera ahantu tukabimurika bikarangira bikava mu mitwe y'abantu. Abantu bakumva yuko hari ubundi buryo bwo kubaho nk'abantu bakabaho neza. Abantu kugira ngo abantu babeho neza babane neza ni ukwimika ibitekerezo. Kwimika ibitekerezo. Ibintu byo kurwana bikavaho. Ibintu byo kwikeka bikavaho. Bya bintu byo gufata abantu bose ukabashyira mu ipake imwe bikavaho. Bya bintu byo kubona umuntu ngo ndamubonamo umututsi. Oya, uramubonamo umututsi, kimubonemo umuntu. Urinda kujya kumureba amazuru, ayo mazuru urimo urarebera mu ndorerwamo yashushanyijwe n'umuzungu utanazi yaturutse. Ese uwo muzungu uramuzi? Uwo muzungu yari afite mu bwonko bwahari harimo amagarama angahe? Ntabwo ubizi. Ese uwo muzungu akurusha ubwenge? Niba yaragukurushaga icyo gihe cyangwa niba yararushaga sogokuruza ariko wenda nanjye ubu ngubu ushobora kumurusha umwuzukuru we cyangwa nawe aho yari ageze icyo gihe nanjye ushobora kumurusha. None si ibyo yavuze? Reka ni ukureba tugatanga urumuri. Noneho hari abavuga ngo ikibazo cy'amoko ni ikibazo cya politiki. Nibyo koko abantu tutumvikanaho ni ikibazo kiremwa na politike. Noneho aho tutumvikana ntabashobora kuvuga ngo ikibazo cy'amoko ngo kuko cyatewe na politike ngo kizavurwa na politike. Hekata. Ntabwo ushobora kuvuza igisebe amashyira y'icyo gisebe. Ntibishoboka. Ntashobora kuvuga ngo kubera yuko ngo amashyira ngo arimo ngo ava mu gisebe urabona ngo cya gisebe nicyo kizayavura. Oya ntabwo bibaho cyangwa se ngo igisebe ngo kuko byabyara amashyirango rero ngo ndayavuze igisebe. Ibyo ntabwo bibaho. Yego hari aho bakora ubwo vaccin none bagafata ka virusi kakagera kateye indwara none bakagakoresha urukingo. Ariko kugira ngo bagakoreshe urukingo barabanza kakagera bakakanyunyuza bakagaca intege none bakakongerera izindi ngufu zindi zitari zako. Naho rero noneho na politiki niba mbasha na politiki nayo kubera ko yitera ayo mashyano tugomba kwica intege tukazana urumuri tukarema politiki nshya. N'abanyarumuri nibo bazana batanga inzira zo kugira ngo abanyepolitiki bakabategurira inzira zo kugira ngo abanyepolitiki babone bakore. Kandi abanyepolitiki ntibashobora gukora bonyine kuko hari izindi nzego nazo zijyana nabyo no kugira ngo abanyepolitiki bashobore gukora. Nta kuntu wakora politiki udafite abanyamakuru, itangazamakuru rikora rihamye. Nta politiki waba ukora udafite itangazamakuru rihamye nuba yuko nawe ugende ukajya ugakora politike y'igisuti cyangwa se igitugu idatuma abantu bavansa nibindi nibindi udafite abantu batekereza abantu batekereza bakora akazi ko gutekereza bagakora akazi ko gushakashaka ari ubushakashatsi nyabwo atari bwa bundi kandi bwigenga atari bwa bushakashatsi bwo kuvuga ngo turashaka gukinyikira ingoma kugira ngo irambe kuba abakora ubushakashatsi bagahimba ibintu kugira ngo bashyikire ingoma irambe hano i Buraya turabibona hari abashakashatsi bahembwa muri za university birirwa babeshya ibintu bagahimba imibare bakabenda ibintu ngo kugira ngo bashyikire guverinoma zabo mu byo barimo bavuga muri za COVID ntabwo ari ukuvuga yuko ibyo ibya COVID wenda uko babivuze ariko bahimba imibare bakajya guhimba ubushakashatsi bakahimba n'abashakashatsi bahemba bari muri university twemera bafite amadoktora n'amaki hari abantu rero bagenda gutyo bakajya gukorera ingoma bakorera kugira ngo zirambe twebwe dukenera abantu b'abashakashatsi bigenga abantu bakora b'abatekereza bigenga ibinyamakuru byigenga nk'ibi ngibi bya radio urumuri bitavuga ngo birimo birakorera ishyaka runaka bon nibirebire reka mpinire ahangaho iminota yanjye itatu ndabona irangiye
nanze gusa amagambo kubera ko harimo rwose ibintu bifite akamaro kandi byumvikana rwose cyane cyane ko n'abantu nabonaga barigenda bandika bavuga ari wavuze ati ati entebe point ntabwo abatutsi bose bamerewe neza ntabwo ukomatanya ibintu rwose bigaragara rwose nyiragereza amaze kumva ko n'urubuze nyine ko tutagomba kwitiranya ngo tuvuge ngo abatutsi bari mu rwanda bari mu rwanda muri abatutsi ngo niba bari kutwitsa mu rwanda kandi atari byo bigaragara ko atari byo ko nabumva ngo bari mu bwoko bw'abatutsi na bwabo barimo kuharenganira cyane rwose ingero twazafata nyinshi cyane tuzi nka hano kuri radiyo urumuri ndagira rwose no mashimire mwembi ko rwose mwaje tukaba twatanze ibitekerezo byiza ntekereza ko badukurikiye nkurikije ibyo bagiye bandika nabo byagiye bibagera ku nzoka bikaba bifite ikintu bazamuyeho ikintu byabubatseho reka rero tuba duhagarika igihangayiriza dusuma igihangayiriza cy'uyu munsi hanyuma tuzagisubukure ku wa kabiri w'igitaha uramukeho neza rero abari mu birigi bwana Venuste Hurope Imana nawe bwana Francois Munyabagisha umugoroba mwiza wari mfite kuzanye ubwoba bwanyu
ndabona uzanye ubwoba